Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde talatar sappo e julli wuro novembre jena yamde suki der maison de la presse bamako njottino no do kabaruji du yumoro e kal kon ko noddirte le gagne kanto wotto bonki jambato. Rabo competitive to konayri bangal demal nokko noddirte sigaso be mi wotto jono be gikkine gikke lobole on do wotto fu himbe lo wombe le lamu nyono on bi anan kuli sanne nyaloma kejenar habude nyaw jabbeti do won nyaw sukkarobe kolliti wiide wotto jono be kali gal gadra himbe le sawbe o do nyaw le leedi meddi ndi le tem dere fu be mi himbe le nyon kanyen chawi nyaw o le leedi malindi sen urura ngardan fa nokko noddirte do kono jaba wotto jorobe mi ko nayri bangal tajjudo ton kurangaaji kanye fa yetto yon ndiyam meji dum torribe sanne dum laati sababu do so golliji kewdan gonte taraton di wonno sembe kabaruji di mi jogi mi do bete ande di bismillah modon e hadate demal hitande 2021-2022 nokko noddirte sigaso wotto jorobe mi be gikkine gikke lobbo non suudu hum ni do kabar demal le odo no kolitri wiide be mi nyamriji ko buri tonoji million dum be anni hebbo ton hitande hikande do etayde fulli lamu nyono o kay wotto jorobe gikkine be mi be gikkanay ton gikke lobbo no be kolitri wiide sabi de be mi hiti alaji be kebi ko nayri bangal angereje ko nande mudun ali sisi
tiddalaji pawide hebugol kaaki gollirdi bangal demal beedaade rafi hebugol engrais ole lumongo kutteje mudum matama sanne do golleji demal le fuddore ndungu o le windemobe non holitiri wiide Musa Dambele o horejo suudu kumani do demal sigasotu
engrais o yattaaki e wakkati coggu mun ana tiidino dum laati sababu so hikka min kebi tiddalaji kewdi
tawede dido tiddalaji fu o holiti wiide ebe jikkani dayen ko kebe demangal
samia kam tobdo hikka ana wara e ko rawani ko tobama fa wodi dum wadi so awdeji yoga ngasi
laski folo
ko serti e sigaso le nokku demal mo be noddirta kurumari le cercle nyonoto demo tombe kanyu enka yonkiji mu en ana woyi sanne fewde e ko be kebi le gesa mabbe de hikka kolliti wi de dum sabi tadugol mabbe hebude kaaki dibe gollirta le gesa mabbe de mamadou koulibaly kanyu woni delegue zone office kurumari
anya mamma tagusila
le dubi mbelli didi so kettal yottiki adwa hemde chakuji chapande joyi na chakuji chapande jeegom fa yottade e chakuji chapande jeegom e joyi le hectare ka hikka fey wambe kebe chakuji chapanta tile hectare goto yoga be dum buray chakuji nogay ko sabi bini dun rafi engrais o nemin kebino engrais tawi demal welliriki lebbi didi
michintinde tan wiide horabe office di niger jabali holiti wiide ana wundi wadde ko wayi fu yella ana anda hodum fu sabi bini rafi hebugol ko nafata le gese de hikka
dum wonon wattu jono ko nayri bangal e mbiyan dido kabaruji fanba hebe do be mede ande de do page Facebook kanya compte Twitter Studio Tamani sen kali hono kabar wattu jono mbiyan faande hon demal nokku no dirte do masina be mbi fa jottida nokku no dirte do bankasi futtida laaji mawdi be gondi e mate ton sabi de be mbi won gese cumaade ton so hakkila ka dulle ko warta ko hono ko datete ko hebata kili o do nokku faande on kabaruji meden di gorino en kalan hono ko nayri bangal dum woni wayde ndena golle nokkobe bi sa jewle yontre jabbe non de arme o be duddi tiki bonanda anni do wadede fewde mabbe le nokko no dirte do markala le on do wattu fu dur suudu dum do kuma ndaw nokko no dirte majjaku yobbe bi yimbe le joine kabarde kany en nanni ton be bonni le o do nokko fu wala fu keddit le hen wattu jono ali sisi
Tedo yimbele wari manja kwe, cercle tomia, le region sa, asaware betine, wakati yamde sapo e jene. Nga wala fumo yonki mudu hedi henlewi kabaroji yurito. Le ondo watu goto, bedo yimbele jigibe kaporde, sumi ko hedi, e gese yimbele ngombe, berbugu, le cercle tomia. Fa hande, le hakone le indi, soldasi en lady mali won hipagol ngol be chaki, markala le region sigutu. Dum jamma jene ya de sapo, le uro novembro hitane 2022 dun wadi. Mangal pad embe holiti wide, won mobe mari hen won kaaki ko be kebi bantude dum gawo de saha lindi e madaraji mobe nodiri duguba sigi latke sababu nangude yimbe le jetton bantude kulle itoji yimbe le hakkilaji mudum en motoji kan e mobel fayotto kaborde o do kabaru armi lindi hokki dum aljumare bettinde wattu no be gonno yeso yimbe le juccino be kabaruji be
le leydi Mali ndi le yimɓe le temedere fataw en joyomɓe ana cawi ñaw jabbe tiɗiɗo kabaruji kokkama keñen wakkande mo gonno wadde immadraji hawɓude oɗo ñaw sukkara le leydi meɗen ndi wotto joni o laamu o holitiɗi sina jamande hokkedo hen hakkillaji lobbi ƴeweɗo ɗateɗi kan yaltinede ley hen fa yimɓe le pewda e oɗo ñaw gonduɗo heɓude sembe sanne le leydi meɗen ndi keɗɗemo kanko noddirte docteur Amagara Togoyo goto andaɗo kabaru oɗo ñaw komo sifirdo hen to faccitago Ali Sissé.
Environ 5%
le temdere hakke yimɓe le joyon le leydi malindi fuu jabete wara nangude ɗum won yimɓe ɓe jabete woni e muɗum ɓe andaka na ɗum anda jabete won e muɗum le sud doctorare hôpital du mali ɗo ko ɓuuri sukaɓe 300,000 woni ɓe jabete woni e muɗum le ñalawma hande o mbiɗen jogui nokkule goɗɗe to jabete sukaɓe sawrete le région ngaji leydi malindi le hakkunde majji ana kaayi kulikoro sigaso segu motti douanza bugoni kaye kuthiala belki sambe calɗi woni hunde ardintede arande le sawrugol kae sakkade ñaw jabete o sawrugol ñaw jabete o laawi nayyi nanguete e muɗum laawol arande ngol ni woni bilki sembe calɗi ɗiɗoɓal muɗum woni haywude ko ñamata tatoɓal muɗum woni cafaje dokketeɗe joomum nayoɓal muɗum woni ɓuytude
sukkulaji
wattu joni en jaranno ko noddirteɗo colon jaba wiyama wattu joni eɓe jogui toon tiɗallaji mawɗi ko nayri banggal taƴirton robine ngaji kañƴe fa yetto courant ngaji le oɗo nokku yimɓele wonɓe toon ɓe kolliti metti muɗen sanne ɓe mbi ɗum wondi e tannude koyɗe sanne duno golleji mabɓe ɗi gori le oɗo nokku miccitiɗen wiide courant waran le ngallure colon jaba nde ɓamde sappo jitti yamde so ɓami fa hejjere yetti koɓe noddirte 0 ko fa yetto 1 ɓe mbi toon courant o taƴata fa keɓen famtare keɓɓen Ali Sissé.
Colon jaba ga en min gala courant
non yimɓe le gonɓe colon jaba wurdi gotel muɗum won ko taykale gollirɗe foroba fa yetto gollirɗe daraniɗo hoore muɗum ɓe fuu panon ayi ni ɓe gollirta yallana heɓa darade darde courant o
courant go gole ya bade bafe
min gontiɗallah courant kañe ndiyam so gonga o colon jaba ga min gala courant min gala ndiyam fe ko tawe chômage jab ana ga en e ɗum satti tampininde min aniya lebbi jeegom hannden komin gala courant colon jaba ɗo en wajimi min nawtira pano
ŋajiɗebrpandolelasake
rafi heɓugol courant o ɗum woni sababu taccugol ndiyam le cercle o seku jara kañum woni hoorejo chômage jab colon jaba to
chômage jab ana golla colon jaba ga en pano chômage jab gollirata ga ñalawma so jamma wari fedde mbiyeteɗe yelen courant ana walla min hemde courant kañum e ndu pano ŋaji jogui allah e yelen courant miɗen keɓa courant ka e ɗum fanɗi
immadaraji fuu ɗimin gaɗi yettade gollirgal kumaniɗo courant moɓe noddirta yelen courant colon jeba to wala ko laati ɗum won ko laale tangara heɓani studio tamani ko warti iwde colon jeba
en kalano wattu joni o kabaru talkaku miccitiɗen wiide wala fo mo anda ɗum le leydi meɗen ndi talkaku so selay nangudema sanne tan en mbiyan wajibi sina jomum waɗa duwaw sawdide ɗum wona hunde yafunde fa keɓen famtade no ɗum wori keɗɗen kanko fatumata mayigo ko fewni en dow hen
wala kalis wala ko gonɗa wala ko mbawɗa wande joɗade mere mere tawi a wala fey hunde nde yiya fo a tawana aɗa yinga hoorema wala fo ko muyeteɗa le galleji yoga misali joni dow ɓamoɓe jomdi lewru fuu ɓamde sappo e joyi lewru a wawa landade kalisi gasi sa landi gorko ona debbo kalisi sa allahu a matatano ɓuuɓa biliso tan iwdo am mi wala kalisi non gorko o haldata sa jaɓa e haala makko sa a sini sa allahu a narrata goto koye rewɓe koka fota ko neɗɗo haala homo fo an andino debbo way so wala kalisi nde yiya fo a tawan mo jonta hannden ka mi sella koye ka ɗum ɗo wiyete fadde jomdi waɗede so ni jomdi waɗama ñaw makko fuu majjan oɗon andi nde neɗɗo miilata wande kulleji mawɗi sanande a wala kalisi nden mum golleji ɗi garta e hakkille ma homo hakkunde men woni mo miila e a bada wande ko mawni so heeɓi kalisi eɓe mbiya kalisi watta moƴƴere
ɗiɗo kabaruji foɗoma heɓdiddo bmm ande to so gaɗi www toɓɓere studio tamani toɓɓere orgo no noddiddo oɗo numéro wiyamo maire maire 37 321. Fande fan jeey foye nokku o nandirɗo no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana wara wassalam yew yewtere meɗen bete hannde nde waran yo wadde dow hono komin noddirɗo Mali Kura ɗo woni Imma Daradja men min gondi e wadde wattu joni o. Min garan min kaala ko hani latade darde journaliste ɗum won juttinowo kabaruji no golleji ɗi kani yarde yeeso kañe no laamu lobbo hani waɗirde le nokku o. Journaliste hono fo hani gollirde golleji muɗum, hono fo hani waɗirde laaɓal, hoɗon darde de journaliste ko nayiri bangal démocratie, hono journaliste e hoore muɗum hani wurrude. Fa keɓen famtade gaare keɗe ko kanko Mamadou Sama Sy ko heɓni hen dow hen dow faccitago Ali Cissé Kanye Fatoumata Mayiga.
Sekou Tangara yo jottino kabaruji Africable Television. Le wima ko jottino kabaruji ana jogi darne mawnde le golle laamu Foroba.
Moi je pense que le rôle
mi de mila jottino kabaruji ana jogi nafa mawdo de darne golleedi. Jottino kabaru hana jingudo fe goto mo hani heddare hore makko ko nafata jama o fu mo hani gollininde. Ngonga radio fu ana jogi kettinobe dum en. Kan jottino kabaruji hana wande jingi. Won kulleji jati do wawi yaltininde nafoji leydi
aussi dans le bon sens
le wi walde himbel le bindobe daranibe hore mudum en hala labal wawa halede feele golle Foroba so nancinobe kabaruji koyde mu en watta ka hin Ousmane Daw woni lamido fedde acceptne
gestion transparente
ko hani wadede fu jettino kabaru an hani ardinede sabu kambe latto sababu so kabaruji kantidi hebe kanye gouvernement o darne no wodiri ngadobe jandeji mawdi an bawi nawtirinde kabaruji di jottinobe kabaruji di njottinata yimbe e dum wawi sabi binde ko heewi ley leydi ndi
un certain de questions évoquées
Sekou Tangara kany ndu don tawa
c'est un peu ce qui a été applaudi
dun ananandi e tariki president etats-unis goto njottinobe kabaruji lati sababu bonande makko den golle o wadirtaake hono no hanirino ko be immi be ngadi Imma Daradja wala ko president o wawino wande kasi mo yoppi golle le maliga talki kewdi ngodudi njottinobe kabaruji lati sababu yaltininde be de sordas en kebino kaborde njottinobe kabaruji lati sababu andinde yimbe dum tan ana holla nafa mabbe kanye darne mabbe le golleji laamu o
gestion transparente des affaires publiques
yalla tidalaji matitedi le golle nantingol kabaruji le leedi malindi wawa latade sababu hadde bedo yimbel wadde golle mu en no hanirina Ousmane Daw
nous devons faire l'effort
den kan habanade koy amen gollande hore mun dum buri jogude nafa ley laamu lobbo les démocratie nafa gollende hore mun kanye wande weltingol ana jogi darnde ka handen mi ngadan kon e bawde amen fu fami jotto e kaddi mun
aboud ce defi la
on do hakkile goto kanko Sekou Tangara journaliste africable television jogi kanyindu nga mo narda honorobe mako haltana yimbe ko wadi ko tan fati beeda hen fe hunde ko wana ko wadi tan
il faudrait pas aussi que le journaliste
le golle jottinobe kabaruji jingi hana tawede hen kum hani hinnude golle mako anda kum hani wande kum hani halde wana kanko hani starude kum hani accude kettinobe mo starude no laamu o wayi so laamu bonon na wana kettinobe makani starude dum wakati fumde ha an sukabe gollobe o golle be ngadna ko e mabbe hakkille be andana ko be kalata kanyo ko be bindata sabu golle o yafa ko kalta handen ana wawi nangude ma subaka
souvent notre reputation nous précède
mechintinde tan wiide le leedi malindi tiagal Imma Daradja moddi latide sababu hippitinde laamu kananke kiddo o ana heba duubi didi jong leendi le wi laamu hakkunde jo woni ko heewi yimbe nantinobe kabaruji fu holliti wede odo alhali sabi margal bongal no e be jidi yimbe la juccinobe kabaruji koyde mu en watte de golle Foroba le leendi yalla labal ko tewtete ko ana hebe